Salvation, salvation, matokos, yeah. Ameni save me, ataku save you. Ameni save me, ataku save you. Ameni save me, ataku save you. Moja na mbili na tatu, yeah. Ameni save moja na mbili na tatu, yeah. Ataku save moja na mbili na tatu, yeah. Ameni save moja na mbili na tatu, yeah. Moja na mbili na tatu, microphone ni mine shika. Ucheki na kucheki, nikicheka usidhani nimebreki. Bwana Yesu ameni cheki, ngo risota kazi seta, kazi fanya siwa fiti. Simetulia kama iti, Jesus is almighty. In his name we are go party, higher and higher. We are go blessed and a fire. Nitakuwa taka waya, kwani ye ni mezaya. Ashan peleka haya. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Jesus is the same, I'm still holding on. My sins are off, my eternal life is gone. No matter what the devil does, I'm still carrying on. He came for salvation and to take us back to home. He cleanses us out and into the soul. He'll pick you when you fall and raise you like King Saul. He'll show you all his mercies, he'll bridge you through the seas. God was nailed on the cross because of your sins. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Salvation barakatele, bado tunasonga mbele. Uzima wa milele, Aisha nipa kipa umbele. Nime focus kwenye prize, nime rise, nime fall. Kani amusha, kani panguza, pia kani console. Nisha mpa roho yangu mi, hard soul. Tuko mbele, shetani nyuma nyuma. Tuko mbele, zi, tuko mbele. We are marching on, like a soldier so fresh. We are slaving on, to the righteousness of Christ. We are slaving on, to the righteousness of Christ. Yeah. We are slaving on to the righteousness of Christ. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni save, ameni save. Ameni, ameni, ameni. Yeah. Matokos, yeah, yeah, hip hop, yeah, hip hop, yeah. Ameni save.